jamde jeetati silmaji chapantati woni Dakar lamorde Senegal kon waktu yoni to Accra lamorde Ghana
Ahmadou Barouba RFI Kabaru Herido
teddube heribe RFI fulfulde on pami gonden ko e Kabaru Herido e alhali ko fewti e Batu Accra to Ghana hanki kikide wala min hanki nyalawma hakkunde horebe leydele Afrika e ko jetta ton ana rendi hen pellitte ittugol yagginoje e dow Mali kam e Burkina kono kadi e subade nulado keso maslowo to Guiné ngam pamudiral ina hebe e saha la mu fadde ngu mayen kedo Jean-Claude Kassibrou on ko horejo gomu CDAO teddube mayen ja to Guiné kono akuri taw yen ton nultondirado men kono kadi mayen ja to Burkina kumpito den hol ko woni yidde wala mbien miijo ben be ganda ko kambe ngoni bibbe Burkina Faso teddube hedibe refi fulfulde hande ko altine nayi e lewru jeedadi buru hitandi ujunnaaje didi nogas e didi bismillah mon ko hanki tiagal jonde juunde to Accra lamorde Ghana horebe leedele CDAO bammi pellital ittude yagginoje e dow Mali kadi e subade nulado keso maslowo to Guiné ngam pamudiral ina hebe e saha lamu faddeungu keroden Jean-Claude Kassibrou horejo gomu CDAO e fandu hala Oumarou Yerou ko Oumar Mamadou Sow firti hala makko e fulfulde
donc compte tenu de toutes ces actions qui ont été
tugnadi e cilari de ardibi Mali be mbadi gomungu bami pellital ittudi jaginoji pawinodi nyande jenaye goburu ndedo hitandi dum non ko tuggi hande kono non il joki fawedi jaginoji jewtidi e leedi ndi wadde jeedi e gomu kedi yawungu kono kadi e jaginoji pawinodi e yimbe be koy mumen to tawi koto Burkina wonde ko ardibi leedi ndi tacciti ko oreji kido o Rockmart Kabore muni maundi pawti hen be ndokki dawal lebbi nogas e nayi do lamu mabbe ngo jogori haddi wonande fedi yawo non ko dum huni maundi ko dum sabi pellital bama ittudi jaginoji pawinodi nogas e joyi tatuburu kono leedi ndi kaynini jokki yowedi e der gomu fedi yawo wonande Guiné gomgu watti haqilli e pellital gal be jetti wadde jewti gendi je der leedi ndi dum wadi fedi yawo bami pellital subadi yayi boni wono maslowo hakkuni mum e din leedi ngam be jewta e famondirdi e alhali do lamu fadde ngo jogore haddi gomu fedi yawo non no nyaagi do ende ndudo lewru jeedo buru mayata wodo pellital jettingal hen so dum ala jaginoji e dow Guiné ma jokku
au-delà de cette date des sanctions économiques et financières seront prises
kediden do ko Jean-Claude Kassibrou ko horejo gomu CDAO o wonno ko e fandu hala Oumarou Yerou firti hala makko e fulfulde ko Oumar Mamadou Sow to Mali paden yagginoje pawonode e dow leydi ndi ittama hanki dum ko tiagal jonde CDAO to Accra lamorde Ghana e batu horebe leedele kame ardibe lamuji jeyabe e gomgu eden gondi halirde de Rama Diallo hanki batu horebe leedele wadi to Accra no nyalawma yaru no ton Rama
Amadou Barouba mbien tan tiagal ko kediden e konguli kanko kalfinano do gomo leedi di do no gomu leede Afrique hinange mbien tan hono ko buri temude e jewte de ko hoyna beji dum woni subede kanko Oumarou Sissoko embalo horejo leedi Guinée-Bissau lomtu de horiya ko sedi yawo o halfinama de golle tiagal libi seeda de leedi makko hisi saminere lamu kalfina do gomu walde de woni kanko Omar Ali Touray lutudo Jean-Claude Kassibrou gaynudo adado ko hokkano de le lutan do kanko lutudo wo gambinaajo Amadou Barouba jukito den fajoni e dou kabaru
Rama angal do pelital holno bibbe Mali njogori njabori odo kabaru
eden pamindelle e wide ko ko hewbe ana kedino e hono gal pelital taskama e tare horebe lamu faddiu Mali e di wakatiji chakitidi e jokkude hono kaldal e CDAO fasiwil en kemta lamu leedi di ko heba e batuji horebe lamu leedi Mali wadi ndelle hono portal do lebbi noga e nay dibe tuggi ko sakiti tiagal podagu duubi joyi dibe adin dibe andino Amadou Barouba so yimbe yo yoga ana mila ko dawra dum o wadude saliya gonga jo horebe don no horebe leydi mali ana beltoro dum tawa fa joni bibbe leydi ndi kam boy buri weltoraade dum e yolande wadande ko foti libbi jeegom be tawa may tampireti dol magure jokkude e fanden tawtude rafindenaako
ajarama rama jallo cagalal hali mali hala jogo gallamu burkina yewtidama e batu hanki o to akra e timode batu ngu sede a wojetti pelital hapulamu fadew burkina faso wona libbi nogas e nay dum woni dubi didi fuddadi e ndou lewru jeeda di burundu gonden si tawi fedde horebe leede l'afrique de holli dum no nanni jende no cierti feewde bibi burkina eden gondi boubacar boli e bogol gol gila wagadugo boubacar ajarama
Amadou Barouba ajarama non wori jati se diaw danni nebugo lamu faddew leedi Burkina Faso yo duubi didi non ele don Burkina be hewbe no hokka miijoji mudu no won don kullube kena don wodi sanne na won don du handen yoga mabbe kalobe ko buri wandugol handen Burkina be yo jam e denagu yecco watta tafen wodi yo dum wonno ko sidew haani kamdu atto darono tafe den ko heddi du hala mudum hale wodi Mamadou Barouba ko jodden famulle majjum Mamadou Issoufou suba fa hejja kude Burkina e sidew wonko golli don sabu o wari kile didi waga dugu o yire jite makko no Burkina wori e ko bangal no denagu gud woddo halana ma tidor majji ndi leedi hawrata wodi du fa handen le don so non daari fu hano jepto pongol do inde gouvernement leedi meden o holli ke fa handen kanko hore jo leedi kiddo Rokmaki Sian Kabouré o hewti hore makko
ajarama Boubacar Boli payentu guiné tiagal Burkina Faso hanki aletta lewru jeedadi buru jonde hore be leedi hirnangi afrique cda o latino to guiné bibbe leedi ndi hino welti Mamadou Diongassi Ba holno odo kabaru jabora ton
Salminama Amadou Barouba guinenaabe duudube hino habbino ko sedia on etteno pellital tidungal e fi yaggingoli guiné inde jonde e ko dum wadi bibbe guiné buyi hino weltori sedia on sabu si yaggine tirde fawama e leedi wono guiné e ko bibbe leedi ben tampata en tini no bibbe mali bittorno e dide bi fetturi do ko holleten tum ko wonde ma horebe ngulaamu faddew yetti hala kisan be holli be weltori toma yaay boni o mo sedia on immini arugol gini dum sino sembini etamo fota gini Amadou Barouba
ramano fewi Mamadou Diongassi Ba ko goto e nultondirado men to gini
RFI kabaru herido
kono tigi kabaru kerido certen e kan kalen e wokka kalen e njubudi folotiro coupe d'afrique des nations ngol fo ngo folotiro kan hitandi ujunajide nogas e tati fotuno wadude wala mbien fuddade ko e lewru jegom buru dirtinama ha e lewru go buru hitandi ujunajide nogas e nay ko dum holli fed afrique hal finande foko koyngel kettoden jantore nultundirado men Abidjan Abdulaziz Diallo
ko tijjano nguna e de balde yawtude do fenginama joni ngal folondiral latugol mullere leyde afrique satina no ngal iwde noga e tati e lewru jega buru ha noga e tati lewru jedda buru hitande ujune didi e noga e tati e der leydi cote d'ivoire fewndo dungu nattirama yeso e lebbi sedaji joni ko lewru aranuru e dida buru e hitande ujune didi e noga e nay wadata ko ardi do fedde mullere leyde afrique patrice mutsepe woni ko fegnini dum batte tumbondiral yelirde mawde den tala morde raba leydi maroc ko sabu goddo yowondirgo e tarindi e fewndo on sayi don e hitane den woni ko addi ha be jettinden fere tawde tobo mawungo cippike e der leydi cote d'ivoire e de jonte yawtude do wonungo sabu yeborede jawle hewde e mayugol yimbe sappo e jowo ardi do latumullere leyde afrique den holli wonde leydi cote d'ivoire hino ebbidade muradu yuru fi jabbangol ngal folotiral o holli dirti gongol yowondira e bangé heblagol leydi ding o bangini weltare makko wonande leydi cote d'ivoire e dem bangé heblagol don Abdulaziz Diallo Abidjan RFI
Abdulaziz Diallo jarama hanki to raba horebe CAF woni Confédération Africaine de Football e gardagol Patrice Mosepe be yetti pellital ko wiyete folotiro heso wiyete ngo Confédération Africaine de Football dum non wala bien compétition interclub taw ko hakkunde kipuji ma fuddo e lewru jetati buru hitande ujuna didi e nogas e tati hajoni e fannu fuku koyngel taw non ko rewbe be dum ana jokki hajoni leydi Senegal wala bien kipu Senegal hawi Uganda didi e hay ndiga wala didi e ko wala teddube ko do kareten e kabaruji di joni joni en garat e rogere men di merende odon bawi heditade wala bin hettitade dendangal kabaruji di min kali do e weji tati tobere refi tobere fera to karalagal ko Saliu Diaw on jarama e jokkude hedade refi fulfulde e mbadi koptidinde teddube ko joni joni yamde jetati fawi silmaji chapande nay to bunkiling der Casamassa
Choftal Balli
Choftal Balli konon tigi Ramadjallo misalminima lawol
ko misalminima Amadou Baroba
bismillama e kabruji Choftal Balli
e kibaruji Choftal Balli di hono ko nanden e jantore Abdulaziz Diallo eto couple de Afrique ko hanuno wadede to Côte d'Ivoire hitande ujuna didi e noga e tati dono warore de diritinama fed de caf hoji hono o dabare kenga to raba lamo de Lady Maroc e osa be uditi ndelle hono ley wakati mo udital kawral fida balon leede Afrique fanu rewbe won e wadede ton fijongo ko hanuno wadede lewru gwaabudu yahade he donno dida buddu hitande ujunaji didi e noga e tati dum do en wayloken joni hitande ujunaji didi e noga e nayi e li lewru gwaabudu yahade lewru dida buddu Patrice Morsepe wi kongal pellital ko na yalta sabu tobuji ana kewi joni to leedi ko wara e li wakati ay ko teddi di wiide tan en kedo toga kanko gadido kafo famitade Moussa Oumar Bari
I must tell you, I'm so proud of the good work.
Bede welti e golle mawde payo dindi e Côte d'Ivoire wadi ngam jabbade gal kawrital kono do joni chadele men mawde ko tobori di e saha ndungu ko alhali weengo tan sabi fed afriyan ko topitini lato balon de riwti kawrital gal ha e lewru go buru jaggi lewru dide buru hitande ujunnaaji didi e nogas e nayi
February 2024
Patrice Motsepe Moussa Oumar Bari filti ko ngulidi Amadou Baroba hollude ko leyi pidi don coupe leyde Afrique bangal rewbe dum do en ana joggi fidede to Maroc ton tiagal pidi kenga hande kasin la won ko ayka Nigeria e Afrique du Sud yamde sapo yeddi kikide o Afrique du don no equipe on coupe Burundi kabe mo Botswana do nangondiran yamde no gay jema
ajarama no fewi rama Diallo kabruji ma choftal balli wadi faida mirande mayen ngarto hen jango wonato so geno nyawi
kodo men hande
ko docteur Abdouba Hertodo Dawro joma andal e al hali CDAW tiagal nde fedde leydel Afrique bangi hirnange yetti wala mbien bamti yagginande fawonode e hore Mali hanki dum ko e der jonde wadunde Accra hore be leydel CDAW toddike boni yayi hore jukido bene hedado nambien imminado mabbe to Guinée omo jabo namdi Ibrahima Timiba kanko docteur Abdouba Kettolenbe
docteur Abdouba ko toli mon kon salmina ma refi fulfulde
awa mi salmini on kala heda tobe refi fulfulde do mbayi wonde fo e leede men
en hedike koko fejji hanki Accra holko sabi yode yagginande fawade hore Mali bamde
en gandi Mali wadi no jahale mawde etima kadi wadde kornogrambo anduda no wawita CDAW no waybe hawra hen be wi'i no golatobe halino duubi jowi be immi duubi jowi be arti joni duubi didi der di don duubi didi di be wiidi be wadan golle taabale de be foti wadde de fi wawde wadde suboji artir de lamu goy juude civilabe be buri himude hen fo ko be wi wonde be wada referendum wadde constitution woni ginol kessol gol e der hitande arore nde e lewru mars hitande ujunnaaji didi no gasse tati tiagal dum be wada legislatif fi parlement leydi Mali on lewru novembre hen den do hitande arore ha joni tiagal dum e lewru février hitande ujunnaaji didi nogas nayi be wada suboji horeyankagal dum don ino jiya e ko odo programme bo CDAW jabani be don
ko beydi don docteur Yawirem Bayti don andi sa yon hino fandi hande ngala lamdal haram Mali waway teddinde ndi ahadi ndi be jondi CDAW
mi do sikki wawan teddinde dum don sabu den gandi moƴƴanani Mali moƴƴanani CDAW si tawi non be umori dum e der ko Mali e hore mum ha joni ene wadi cadele mawde ko fati ko sécurité ko dum don wawata gasde tan ngudo laamu e gow ko fati e jawdele hande ko gollidede e fati jawde commercial wala economic woni faggudu ndu ene wonde cadele mawde dum don mali hande labama kam wonde no wawata jokkirde non e der ndido mbadi hakkunde mum e cedeyaw ko dum wadi min sikki wonde mali mabbe waaw humnude aadi on don e wallondirde kadi e pelle defode africain be walla ko pelle international den no be wawata humnirde on non aadi der duubi didi dido aroji do en ko hedditi won lepte godde no e do ittaka ha joni dartinde mali e der golle cedeyaw no ko darti dum kadi na don ha joni tawdi kadi ardibe be ko faati jawdele mu'en de woni ardibe militaire be en der labu egongu jawdele mu'en don kadi ino dartina
docteur landal goy de ngandi pellital cediawo go no fawi e hore guide cediawo fawadi konakri yagginande kono be jetti boniyayi dum ko lando kiddo benen ko be toddi yawgol wona nelado mabbe humpitagol ko fejjata e der guine hara boniyayi waway artirde famondiral hakkunde cediawo e horebe lamu fadde guine
Mido jorti dum boniyayi no lomto Muhammad bin Shamba toddanodo ton kono wawani yade si tayon boniyayi e der golle cedeyaw mo jogi hen darnde moƴƴerete kadi laamu makko wala mu jabaangu jahal makko ngal no mo ina jorta wonde ma dum waaw artirde wala nden beldigal seeda hakkunde mo guine kono guine no jogi cadele mawde e der leydi mum do sabuno kambe militaireabe libbe laamu ngu ardibe be joni do obe kollida tidde hore no feewi no feewi no feewi e be wondaka cedeyaw no haniri ni dum do fof ko cadele e der leydi guine kadi dawrugol ngol no hoyi lural mawgal nani ton den gandi hakkunde laamiɓe ɓe e opposant on woni pelle dawrugol no ɓe wawata hawrirde fottirde kadi wadde conscience disnodiral ngal anduɗa no waɗa ha ɓe wawa ƴettude wadde chronogramme anduɗa ina wawa jaɓede e nder nde leydi ndi tawa wona tan wiide wonde société civil waɗi ɗum ɗo wala min jaɓiri ɗum ɗo ni hen tawa pelle ɗe nanodirani ɗon ɗon ko yewtere nder leydi guine hoore mum tawa ɗon ɗon no foti ɗiggude seeɗa guine daɗi fawede ɗo embargo walla lepte goɗɗe fawede dow mum ɗo ɓe hokkama ɗon lewruno ɓe wawata nanodirde nelaɗo keso yaawi boni
docteur Abdou Ba wonwa Burkina Faso kamɓe ɓe wawi famodirde e cediawo e ballal Mahamadou Issoufou eɗo gandi ko woni hoorejo kiɗɗo Niger hara ɗe jukkinanɗe walla yagginanɗe fawaɗe e hoore mali hulɓini leyɗe goho ko ɗum saabi yo Burkina Faso wawa famodir
eyi ɗum no wawi wonde ha joni kam eɗen jorti pamodiral no wawi heɓede saabu pawodira hakkunde cedeyaw e Burkina siwatawa gasde Burkina no wonde caɗele Burkina e Mali no ɓatodiri to banggue sécurité e nder leyɗele ɗen ɗon si tawi hande seede woni Mali ɓe yii Mali fawama ɗeɗo lebde tampere waɗi nder hen ene wawi kamɓe ɓe joguito nden ɗon windande ɓe wawa famude wonde si tawi wirtima ɗo hen leyɗele e won caɗele ɓeydoto ko ɗum waɗi mine sikki ba nanodiral waɗo tengtinon kadi Mahamad Yusuf on ɗo ko neɗɗo teddinaɗo
ko fati e cembe e darde cediawo janggo cediawo hiɗe gandi yimɓe ɗuuɗoɓe sikkino cediawo hayfi cediawo o yani hara ɓe hetti darde mabɓe ɓe hetti cembe mabɓe
eywa ɗum ɗon ko noon saabu yimɓe woɓɓe famani ko woni fandare nde ɗo ɗum ɗo koko fewja waɗa ko lel juɓɓudi cediawo ko ɓuural saabu kala ko fati e liɓal laabungal ko caɗele mawɗe addata e tuntino tengtino eɗen guuri ɗo e joni dumunna terroristagal e dumunna perodiral cediawo dirtaki e darde makko
on jarama docteur Abdou Ba mi weltaniki on
eyyo wa jarama
en jettimo kanko docteur Abdou Ba ko hertoriɗo dawro kadi omo andani no fewi alhaali e cediawo ko hakkunde makko e Ibrahima Timbi Ba wonno
RFI Bakel capanɗe jeetati e jeenayyi toɓɓere ɗiɗi
RFI Banjul e dow capanɗe jeetati e jeenayyi
RFI Difa do capanɗe jeenayi e jeegom toɓɓere ɗiɗi
RFI Garwa e dow temedere nayyi toɓɓere jeetati
RFI Labe capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere jeenayi Ahmadou Barouba
tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi ko yagguinoje
ittade e dow Mali seriawo yettingal pelital ko hanki caggal de be badi batuto Accra dum ko to leydi Ghana wona dum nulado odo biyetedo Boni Yayi Horejo kido kanyum ne o immina wala mbien hedado na mbien imminado CDAO fewde to Guinée ngam kaldal kawral to Burkina Faso be koliti ko lebbi nogas e nayi CDAO yetti ngam kayi lamu fadde ngu iwadon lamu siwilabe aram teddube entiminirat e taskaram cellal ko ngalu jariten hen ko Aissatou Ly on jarama e jokkude e hedade refi fulfulde e mbadi kuftidindi to karalagal le hande odo subaka ko Saliw Diawo en jettima en jarnimo e golle payo dinde de wadi en jetti kadi ben be ganda kambe ngoni haralebe wobbe be en jetti kadi nultundirado men teddube on jarama.